Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to boggi jande go fandu hala Mamadou Sama Sego jom nyali sakrabe hedibe. Ramfinde na go ona hada jamare ndeben yibinde golle mabbe no hanire le kedde leedindi iwde motti tugade jema yo kabaru mo yimbe holiti haabi. To santon no holtama wiide wotru na jogi darja sanne wottu yambereji nandugo lummo e ko nande mudum dido wotruji nawtorta le ngalurende. Les journalistes dans les mêmes halles, guide en notre mutiton, nous jugez bien chaque élément mort de glace à l'âge 2012. Bien qu'on s'est marqué par des amendes, hande kiki de alalbar, idit novembre 2022. Bismillah sakrab. Jamare selkri jema holiti wiide rafnde nago on bennande hulbini sanne ka non hejabe lambe hukki tajoral wiide dabareji piyama yalla hewtude jam e dejjere le selkli o Imran Akilu mayga nerod amen ton wonko hebani ka defo sanga Ousmane Nyali Boul e Fatmata mayga
kulol ana wodi le selkli amen o ille hitande 2020 sabe bonandaji gube terroriste en don yo hala Abdul Nasser mayga komandaw selkli o
ya justo
kurata fe lewru ko attaque wadi le commune gumetre degu gere djijeni yimbe barmi hen sanne ne gouverneur amen yata mission bamako
sa pour bamako
sabe torraji gube terroriste en le commune jangirde dum wadi fa si kurdo egga dum ko metti Abdul Nasser mayga
le village de torod
do lawo gol ngendi sorodo bonande wadno ton fulbe jena e ngoni ko terroriste en bari dum lati sababu so be ciotti e nokku mabbe yaade nyoro
cercle de nyoro
imbe guru mera e torodo ana metta e torraji ngatteede fewde e lumankobe leede gelle e be darte lam o fi dabereji yalla jam ana warta le lamu
rafi denagu ana satti jogude sembe do en ngeni goot ana kanaga en so yimbe je nannoide lumo se be garta be darna dun en le lawol ke be nyalli sottude fube tetambe do balla mangal pade en wakkati joni o deyere ana
ma la tension a baissé
fande nagu hebe le onoku garde national et gendarmerie dannam le ngalurende dum wonno ko Imran Akilu mayga hebene studio tamani yiwde jema
non ko non dum to moti do ben julabe kany transporteur en holliti ben metta masane rafinde nagu goduto gilla hitande 2012 be dardi jonno lamko be fide dabere du datidi yalla ben region heba yirude kanko intal ak bilal nelod amen gonno do moti wonko hebene ke do fasan Ousmane Nyali Boul Ali Cissé
kamiyoji ana kippe yogaji ana kubbe nyande alla garda fu julabe ana ciute faado e gendindi bura kilometreji 15 don yo halaji daraman jakite jokko hore arande delegation regionale chambre commerce industrie moti kollitindo kutteji rafinde nagu o do julabe gombe le o region
chaque jour ke
nyaloma fu jihadist mb ana hippo julabe amembe yimbel chapan jeddo en woni bonnanabe ko buri miloji temel jeegom sefa hande fay sukabe johobe le lumoji amen di yontere fu kanyu endu ana hippe ebe mbare du
daraman jakite darti e kanan ko be leydi ndi darano yalla de nago ana hebe do dati di yalla region o ana rento e tor rafike bal
on a demandé la
minen kam de jidi datol gol liddi amen di jabborto iwde sevare yade fa Burkina Faso rene mide jidi adobe liddi di yade le gol dol datol soldats en dota duen yimbe ko jogi fu ana banter di do dati fay ndohobe pamako jong kanyu endu ana hippe
chaque jour il y a des dégâts
hedde kambe julabe e dorobobe mobilaji be kollitiwide e mursi milliard ngaji sabe rafide yerende Abdoulaye Traoré hore jo CMTR motti
ankoni minen kale luggere mi ngatta so mi udda do fay gotel hakkune mobilaji amen di wawa yalturi mobilaji di be chumika kaddi fu wala hin wala fu ko min gada so a yalti iwde do yaade fotoma a hippeti
journal de transporteur e mopti anandarta e gouvernement o fiesar deji no habira e rafinde nagu o dum woni ko intala ak bilal hebi ni studio tamani iwde motti
sekreba tuta hakle modu kabar jom bangal bembe am Facebook ak Twitter wotro pucci mbenna na yirwi sanne le ngalure santo wattu nanugol lumo denno temede mabbe wonku commerçant be notorto iwde nukuji kewdi ngalurande donno beraade kabar mudum finata wa dido pucci didun ciogu mudum nan newi kanko nelado amen gonoto santo arkiature wonku hebene ka dafa sango alcc fatmata mayga
kikide altinere fu santo ko buri wotoroji temdere woni jukkondiroji do datidi le ngallornde nyaloma o timmi ko heewi yimbel ngarbe luma fu wotoroji di natta e mudum fa hewta ya nukkule mu en e juude kanko fatu tama mo do mudum warta malhemere ngondole o do wotoro ngal do gollal ana faabo mballigu hakuna yimbe le janyelidi
neema goto so mi ngala wotoro ana tidi min nanna lumo le ngendi amen ga minen fu kawri cioggu mun heewa sanne
wotoroji di ana wawi yaade hakke kiloji noga fa chapantati ngale wima be tiddala modmo jogi o do haybugol pucci di fawi
mida golla golle o ana buri duubi sappo e didi han mi wonti dallaaji sabu nyamminde puccu yaafa huddo ana tiidi cioggu mun ana hakkunde tendere yaade tendere e debel sappo nafa won e golle o sabu do jaada fu dayan ko kemda ko kumtira haajeji ka nyamminde puccu ko nitti
wotoroni woni hunde wotere ko min jogi do non holitiri wiide yoga yimbel ngarbe lumongo
don an wam mem shi
dabaaji min ciottata wotoro min garta ga en so min gadi so lumongo weli ni anni so welaydu do ka haadi min bir foto cuudi sa wala mobile na moto wajibi a wardan wotoro mi den tampi ne min garti fu a tawan terde amen fu ananaawmi ka mi ngala bawde temdere woni cioggu yarude wotoro yaaduma e kanye wartugol ma so mobile non ne an buri ni futtiidude
mobilisation ke me fla
nyalaade lumo ni ngallore sande pucci kan wotoroji ka ana mate to sanne won ko arkiya ture hebani studio tamani ko warti yuda san
holta wiri to bankas kanye mbir jalla sagu ko warta tonuji ben temede tati nyamduji ngoni peccadi 33 won ke nyen go lewru novembre hakunde yimbele mbir commune ngaji di denno ngal do dokkal gouvernement o mbir yu ton ngaji temdere chapande joyi wonande bankas ko be jalla sagu temdere chapande nay en nay fufu nyamruji denno ngal do dokkal yo yalla butude ti allahji ele nok ben nokuji di fande le kabaruudi bangal yewter meden onnam parla hande e meman halati la sikoro en ben le bamako e kanye kedde leddi yo hakunde temdere en noga temdere e debbe sappo sefa to kay bafla be kanye lamu segu jamare de nandar lam ko be ben fiide dabariji kedan na fajtango fatma tamayga
Sukro sango way bibi
do tokku sukaranti di kay do en ana wonno e temdere e noga na temdere e noga e jo ka jon jon kilo mun ana fa e temdere e debbe sukor ana ti di sanne ga wakati wadno toggu mun buitiki warno fa e temdere e sappo yaade temdere e noga e jo ka joni sa itte temdere e debbe a ho eta minen ne min cikkino dum jippata warde fa e temdere na temdere e noga mayna ga en miden kebanno chakuru sukkor ujunaji jeegom ka handen ana ujunaji jeegom e temedidi kasindu hemde do ana ti tawene maliga en sukkorana mu'ine dum famminaaki ko ndardammi jaagotobe iwde mayna yottaade bamako be curama buyta cioggu
onde kele anga dobo fam prila
gid en mutibe na hani yettede sanni sabinden be gaddi imadraji kiwdi leedi ndi denno hande he wi ndu bangati allahji gudduru gilla 2012 di hebe mabbe no jogi chadele denno kanko intal ak bilal gonno to suudu baba on ko hebe en kedda fosongal sisi
motito wana tagado fu wawi latade gid ebe jatira hono yimbe la jogibe tubakobe jogibe kalsi kay kulle godde kewde jogide nafa li galleji di gondo ton gidde atawan kany wonto jogido darne mawnde non dum wordide sabi kanko won dawdo yar nokkul fa heewi kanko woni kalo demde fa heewi o mo hala francen kornde seeda e anglen kore beedade hala almain on jaro saatu o podo sigreti ko heewi hendu fu ga hande le suudu babatu odo gol ka fay goto yida dum gid kanko wala fu mo dotota kasin kanko woni dotite do yalla o mo heba ko o wawi wordude wala fu ko woni hakkune mako e tubakobe mako be kasin ko woni touriste en garonobe nuko o andal mako bangal hala wala fu ko hebata le mudum o mo waddi wala hen kolle du mutti hebude dum ga o mo wada sabi neddo hana itne Allah fade wakati o ka waitade kanko amagire ka taxi donnata lope o adoita ko hakkile mako hedde mudum ka ana mawni tinnar ni heddani mo hande dum jabanama na dum jabanaka fu o lati ken neddo mawdo dum ko intala ak bilal hebani studio tamani yude mutti
sekrabe pambiri do katane kabaruji amen hande micintino da satfu mbadu be amen 3w.studio.tamani.org man don don viamo 3320 do sede yotere meden magazine yewtere meɗen magasin hannde yo kabaru cellal maman haala mbiyan waytere wakkati ndenno ko ɓuri hewde yo an ɗoy ɗum jukkiti hen duruma mbiyan ɗoyru kañe e gonne muɗum saabi colla mbiyan kañe dudu sato mbiyan ɓuɓal moɗo kanko Ousmane Ñaly Buuli wonko heɓani ɓerade makko heƴama en gonɗo ɓaylenno kujjogaji wonko heɓani en keɗɗano fastam kanko Ousmane Ñaly Buuli e Fatoumata Maga yo ankiri joom.
Ewi doktor en hewgol nyawuji buusa le o wattu sababuji kewdi ngatta don hono waylitagol wattu docteur Issa Benzakour woni médecin chef CCRF Famori Ndaw Segou
avec le changement
weltingol wattu ana sabimbina nyawuji kewdi e wakkati mo min goni o e tekitingol amen durma kanye doyru ana jogi sembe dum wajibi sabu e dabbunde gonden
a la saison froide
yoreso le raison ku tiala himbe mudun takitake ngol waylitagol mon fu e mabbe ana wondi e fiide dabreje no
min taykiti durma e ɗoyru to yimɓe neyeɓe kañe sukaɓe komin mbiyata inniraɓe amen ɓe nawtiro bulanga ɓe gaɗa ley kine sukaɓe ɓe lotira ɓe ndiya gulɗam ɓe ɓornoɓe kadile tedduɗi yalla eɓe ndeno e durma yereso ga en wakkati mo gonɗen o wakkati durma kañe ɗoyru noon e ɗum jogi sembe ley dabbude ana hani ko ɓorneɗen kadile tedduɗi hendu ana heewi ga
bajangara dabbude ana fondi nadde ɗum woni ko himɓe gendi taykiti hendu e collaji ana gaɗa wattu fu to ndu himɓe muɗum ana gondi e fiide dabareji yalla ana keeɓa rentare e ñawuji
nawtirade bulanga ana moƴƴi sanne so aɗa waɗa ɗum ley hinere ma ana sakkene duruma ɓornade blouson aji kañe lotirade ndiya gulɗam baña gara ga en ko mbiyanmi rewɓe ɓe lotira sukaɓe ndiya gulɗam ɓe ɓorna ɓe kadile tedduɗi ɓe guja ɓe bulanga fa gasa bulanga waɗe ley kine ɗe ana wawi sakkanande jomum hendu ley ñaloma o fu
ɗo bamako ɗo himɓe hewɓe jaata nokkuje yuguyuguji cotte yalla ana cooda kadule teddude fa ndento e ɓuɓol ka wattu joni o kamɓe cottoɓe yuguyuguji ɓe ɓe kolti wiide himɓe ana fanɗi ko garata
luumo wela sanne yimɓe seeɗa garoɓe ana cooda miɗen mbawi wande ñalomo kiɓɓo tawe wala komin cotti wakkati joni ana tiɗirimin saabu luumo ngo wela miɗen cotta kadule suka ƴuwde hitande yaade e duuɓi sappo o woni coodowo arande miɗen gondi e haalde dow coggu arande coggu mum ana yaafino ka joni ana tiiɗi hatta kan soodde saabu miɗa andino leydi ndi worri joni
fa himɓe ndento e ñawuji buuce docteur Issa Benzakour holliti en ɗati kanɗen jukkude
sukaɓe
ɗum tampinta sanne fati accen sukaɓe lotira ndiyam ɓumɗam beete jomum ana hani ɓornade kadile tedduɗi uddoji terɗe mum fu fa reno e durma kañe ɗoyru ɓeydade ɗo ɗum ɓe gujo pamatiji tedduɗi gulnoji terɗe yimɓe nayeɓe ɓe gala sembe so nayewako wari tergal tampan kañum endu ana kani ɓorneɗe kadule tedduɗe hono no sukaɓe
noon
caggal ɗi ñawuji buuce ñawuji goɗɗi ana mbawi heɓede hono cukku sini en piya dabareji e rentade ɗum wonno ko dogotoreɓe e kolli tiwide